Miaka tisa da, mambo ya meferi, sina hata bajaji, eti ni uze muka, kila sokweli, mbona sina mtaji, nanga imepaa, na waza ukabaji, ili nikidhi mahitaji, yote ya nakata, na ugopa utapeli, nitafungwa. Mara bright is kizi ya tubambi, toka mwagwe na management, anachoimba sisi ya tutaki, anayofanya haelewe.
Aleluya mama, mama, wana umekupamba na nisicho, kuna mengi ya kufanya, fanya, hata nikianguka niinuke. Kana alisema mama, mama, cha mtoso mwoni sigusa, wa imeshindikana kana, nirudi nyumbani nisilazimishe.
Nimeyumba, 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 nimeyumba.
Ayoyo, ayoyo, ayoyoyo.
Wako wapi wale walosema kwamba ni shabiki wa damu? Tena walishika bango wasapu wakaunga timu. Radio hawapigi hata ngoma, maisha yamekuwa magumu. Sina show mapromoter tena, hawapigi hata simu. Au tayari ndo tayari, nalo wakuta legendary. Stress zini laze chari, iwe kulewa dawa kari. Au tayari ndo tayari, yalo wakuta legendary. Stress zini laze chari, iwe kulewa dawa kari.
Aliniambia mama, mama, wana umekupamba na nisicho, kuna mengi ya kufanya, fanya, hata nikianguka niinuke. Kana alisema mama, mama, cha mtoso mwoni sigusa, wa imeshindikana kana, nirudi nyumbani nisilazimishe.
Nimeyumba, 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 amesaulika Juma Nature. Kwa P-Inspector, take umisa nezi ya mumtaki kabisi. Kona PNC, tonya mbili, malo fipia bembelezi tena. Wana misosi, mati, afande selesi mbangati tena.
Wameyumba,
shale ya mani, dazi baba feluzi wastare.
Wameyumba,
20% yule spaki simu onipasha eh.
Wameyumba,
kile kibanda cha simu sogidogi, King Classy K. Wapi stara Thomas sister P. Hey, wameyumba.
Umebwege kakabu shoke. Hey, ameyumba.
Baraka the Prince.